Mu kiganiro n'itangazamakuru, abayobozi b'iki kigo bagaragaje ko mu byo baje gukemura mu gihugu harimo kugabanya umubare w'impanuka ziterwa na moto. Ubuyobozi bwa Safi buvuga ko babazaha moto zabo bazabanza kubahugura bihagije.
Nasobanuye ko nk'uko ufata essence iyo ushaka y'ibihumbi bibiri y'igihumbi ya bitatu uzajya kuko muri ukari imbere ko hagaragara uzajya ureba batiri isigayemo kangahe nko muri telefone urebe na kilometero usigaje kugenda. Noneho niba ukeneye kuva hano ujya mu mujyi uzajya ni kilometero zingahe ari zuza ugafata ukishyura ayo mafaranga. Amafaranga tuzagenda tuyabasobanurira.
Leta y'u Rwanda ivuga ko moto zikoreshwa amashanyarazi zizagabanya ibyuka byangiza ikirere. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bidukikije REMA Engineer Coleta Ruhamya.
Imyuka yangiriza umwuka duhumeka ikangiriza ikazana na ya myuka yangiriza ikirere cyacu imyinshi niva mu binyabiziga. Ubwo turavuga moto tukavuga n'imodoka. Ubwo rero murumva ngira ngo namwe murabibona ko igice kinini cy'umujyi wacu ibinyabiziga byinshi dufite ni moto. Kandi kubera ko ariyo transport abantu bacu benshi bagenderaho nuko arizo ziba ziri mu muhanda kenshi igihe kinini. Twumva rero tugerageje kubona ibinyabiziga ubwo ndavuga za moto nyinshi zikoresha amashanyarazi dufite ikigabanyo kinini kuri ya myuka yanduza umwuka duhumeka n'imyuka yanduza ikirere cyacu imwe itera imihindagurikire y'ibihe. Turaheraho rero ariko tuzagenda tugera no ku binyabiziga.
Abamotari bari bitabiriye uyu muhango bagaragaje impungenge z'uko bamwe bashobora gutakaza akazi kabo, abandi bavuga ko ubu buryo bugoranye kuko gushyira amashanyarazi muri za moto bisaba umwanya munini batabona.
Ariko buriya buryo mu gihe bataraca leta itarafata icyemezo cyo guhanagura kwirukana izi moto zikoresha esanse, njye nkanjye ufite moto yanjye ku giti cyanjye ntabwo najya kubakorera. Ntabwo nata akazi kanjye bwite nigengaho ngo njye gukorera umuntu.
Umotari ubundi Kigali ukora neza kandi atavunika akora ibirometero byibura 200 yabyutse nka saa 12 agataha saa 12. None aka kanya badusobanuriye ko ibirometero byibura umuntu yagenda ari 90 bivuze ngo abamotari bari i Kigali barenga 10,000 ntabwo bazajya kuri sitasiyo niyo zaba ari sitasiyo nyinshi. Ubonye ko sitasiyo yabo ngo bisaba 40 kugira ngo ugere furutanka. Mu gihe furutanka yacu hano byajyaga bisaba ko tuza turi abamotari 10 bose bakaba banyweye kandi za furutanka. Urumva harimo ikibazo kikirimo mu by'ukuri bagomba gukosora cyo kongera ibirometero kandi bakanagerageza no kongera amastasiyo yabo menshi mu gihugu n'ahantu hagiye hatandukanye. Izindi mbogamizi turi kubonamo bishobora kuba bigiye kutubangamira kuri izi moto twari dusanganywe.
Abatekereje uyu mushinga bamaze impungenge b'abamotari bari bahangayikishijwe n'uko bagiye kubura akazi. Madamu Christelle Niyonkuru ni umuyobozi wungirije wa Safi.
Abamotari mwese ntimugire ibibazo, ni mwebwe muzabakozi bacu. Ukwezi gutaha tuzatangira tugire official launch. Noneho niho tuzavuga ingene kugira ube part ya company yacu ingene bizagenda. Murumva muzamura abakozi bacu ifoko muza mutwereke ko mufite yo license, mutwereke ko mufite experience. However, natwe tuzaba training to making sure yuko mufite iyo customer service. Mutazakora nka motari biba cyangwa iki, tumekinge sure ko muzatupresentinga neza. Doki ibyo mvuze ni mwebwe muzaba face ya Safi muri iyi minsi iri imbere, ntimugire ikibazo. Ni mwebwe mufite experience, ni mwebwe tuzakoresha.
Abayobozi b'iki kigo bavuga ko bazashyira sitasiyo hirya no hino zizafasha abazatwara izi moto. Gusa ikiguzi cyabyo ndetse n'icya moto ntikigeze gitangazwa mu kiganiro cyatanzwe uyu munsi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.